tan sappo go olor utitande 2024 secret no gondo le mal fe mangal min juuti hedaade usman nyaal buul e mamadou sama sew gon non do sambe sew ko seli
bas wala usman nyaal bu haa ko jumwari
batta allah
alhamdulillah
hay bismillah hedo woni ko
en ben le mbass o mbiyan hande mbiyan en jahan bangal cennam leedi ndi mbiyan dadundiral won ko landini kabbe lam ko be yalla laban hebali kaptal gal mema hala dun no ben yolugol maru bonandaji ndiam iwole ndan ima daraji di gundam ko be gundi wadde do wattuji di en jahan dun le nege wuro nege tabali yalla ko dur famdu kabar tariki mabbe en timdiran mbirki sembe jalbi usman yar
fuddi illa tati lewru uttandu golleji be noddiri mon quartier propre do ndiande am labunde yedum hakkilo ministere humnide jeunesse kany e ministere humnide e labale hawalu
non tigi usman nyaal buli men fana mudu yo yalla jokol be dede bomako kande kedde leydi ni na wada do don dirul cenam ngalduje mabbe
e dandeji tati buddi labude le commune fu na le ngendi fu ndokete ngenaariji fa beedoren fambu kedden na ko kwan jara hebi nendo faccitaako alisisi umar waygalu
jokol be fa sappo e joy lewru septembre mo ngaro no jogi so njibe fa kokke peri burbe labinde dene mu en bamako do lewi horebe sud ministre kumani be jokolbe fa to bilki sembe chaldi on do golle be ngadi dum yalla jeune mbe an heba watude koyde mu em ele golleji nawrdi bangal labal uri kamisogo yo charge de mission le sud ministre kumani do jeunesse kan bilki sembe chaldi
et donc l'objectif pour nous c'est
fana mu yalla suka be jokolbe an imo gatta koyde mu du en e wutude nokkule be kanyen labinde ha waluji
ko kambe yakawere du aitade guriyaji di yalla labala na wada hakkuli jani pour la communauté
ardo walde jeune m le commune sangare bugu kanyuka na yidi odo golle heddo abada usman mangani taori kanyuka commune mudum lato ardo yidi golleji
notre environnement c'est en nous
minen kani wadde nokku amen hani labirde wala fu ngaro so kolla nunde amen minen kaja dun lato golleji jamarnde fa du jabbo dagni
activité pérenne
hokugol jena riji ardo dido golleji ana landina nogay go o lewru septembre garorundu kebbe odo hakkile kany en kana yidi labinde teede gallure amende
sakirabe andon di kabaru sore mba hibude de do bembe andede do facebook kany konta x kawrital sappo e tatabal be no dirikam biblique de la fédération des églises évangéliques baptistes feb ana wonde wadde to sevareto fudil altiner yabene dan hantimure alan sappo go o lewru otundu
non tigi usman nyaal wuli sislo woni mideni jomirado mena le balde jeddi be do sukabe chrétien en totondor haklaji bangar bingulu taw ligan ka ku kabaru lende gi iraku ben bawdo latade sababu dewgal e ko nande mun en won be holtibe haklaji mabbe kadon fostango umar waygol
j'ai vraiment apprécié le thème
bien tigi to halaji ngundude haler do di ko nayri bangal lende kanya poddel bametede welti ko halaji annabi isa wonde haler do fi gota hana sudade tiagal ido halaji so zunu baji hono zizi kris wirata minno min lato yimbe lando dum mi nodda fudu min jahamin taroyo mi wadan dum no bavir mi fu
en jaram gundam leedo sukabe jokkobe ngondi e wadde imma daraji wutude sera mayongo
non tigi usman nyaal buri yalla itude nyamaji gondi tondi wutude sanadu bonandarji jamle nokku o imma daraji di wadama e le kuyam kanko kedo amen gondo tun almud mahamman bangu wonko be no kedo fastango alsisi
mayo gundam go sadu dum nannata wendu tele godo mayo le nyaloma hande o jaarini fayoto dabaji maydi kewdi ana lemudum dum sabi so jokolbe ana wondi wadde imadaraji ko waawi le ondo nokufa labina ndiyan dam abdurrahman aliji cisse goto e kebudo hakkile majjum
somla dans le cadre
miden do le imadaraji sukabe jokolbe no mi kani wutude mayo go mi itale hen dabaji mbatti tipat le nokko mi uddal lugge de do se del lugge de wakati sukabe jaatan chamale so mayo go nati fawo kettoli hen dum gonde sakade
demo
fayo to ameri em finatawa le nokku o kanyu endu koyde mu em tawa male on do golle be jetti sanne o do hakke sukabe e narda be jokito dum du
koydi a maynafa
a cinyende hari nafa sanne la fi non ndiam ha natirde e wendu du so wendu tele nati dum yahalle wendu fagibin be joto sukabe sanne e to faba
mo wono kay katarga e mo faba mo
mi cintinde tan wiide jeunesse gundam ana anni kitade ido golleji faano ndiyan dam naato yifu
dun nabata e minima ga yontrende sembe ceku mi dande ada jogi moto a soda e mobile tafonte
no do go mi wa fay fi ko de dit jomi to ala ya fi mobile em ka asran kan wala de
so mi sego honno mar ni suka be jokolbe hewbe woni jogibe moto ngaji ka be ngala assurance tawena nafa mudun ana mawni woni ko kalten hala mudun le mini magga e yontrende fa bidure na famke en mar way galo e alisisi
pamde assurance ko moto dun wana ko yafiri dorboto moto ngaji di linno kofi hewbe quality wana dun wembi dun en nyaloma handen o festama wobbe ana andi nafa ko tongi do mudun
ne moto mar
mi meedi marude moto mo dereji mudum fu hebbino assurance tan wonno ko wala hi le wakat jon o kam mi bamana e moto an assurance taf ngami de andi nafa ko woni hen bamande moto assurance minen kam mi meeda wadde dum tafo mi vignette ni mi de bamande bamande moto assurance mi nani hala mudum ngami mangira dum sobe wala fu ko andan mi hindu hore
modon ko sebeto
sariya woni ala hollita wide kala dorbotodo ko jogi moteur fu ana hani bamde assurance non kanko al fusini makalu andan do kabar dido sariya jo hollitiri wide
l'avantage est que vous êtes financier
nafa ko woni bamande moto mudum assurance wawa halal fatim sal wakati fuso kasara hewti kama do dati mun gonga ma wala hin to bamdo assurance to daronto sadda mudum fu tawede nafa ko woni hen fu adadu yimbel bamobe assurance moto de lede amen de kana fandi
sam faible au niveau de notre pays
micite de widle seriaji bamade le leedi meden di ana holita wide jandi fu jogini moteur an han bamened assurance so jomum bamane du do talkuru cukkojal bay wade de fode mudun
kabaru halde hala neddo yonterende e jaranto mutti to sembe sew
non tigi usma nyaal buli e mamon hala guro kansay o do men jokole ngado ndifu cioto nyamduji holti wide o do golle on nafi mo sanne mo darani kulentereji mako kewdi wani dun mamadou ko mina kajal amen to mutti ton kedna fostango alsisi e mar wegalu
ma fembel do ka wana debbo tan wawi wadde dum non bobbe hala holitiri wide ha yoga worbe kany en du ana wawi san defuji yogaji kaydi ni didu satu guro kansay jodiro lamu mutti goto e hakkune beedo worbe no meduda ko defi fu ayidam wartude le restaurant mo o kasen fa nyama o fuddi o do gollan heba duubi sappo jom
ne tantide ka bara
o do golle yo bangi gogga ikitimi arande an nelano kam fa sakitimi horam puddi
defi
baro duubi nogay guro kansay holiti wiide wom tiddalaji yogaji jati di yihe o do golle nga holiti wiide tawede si halaji yimbel yogabe wihi mo fu lataki sababu darne mo elawol ele on do golle
bon gele ya bala
ina Allah janale hen jati sabi de wakkati fu yim e jiran kam bien o do yo golle e rewbe non fu fota so yihi
do ban sabote
ngaro be le restaurant mako o du mani san defuji mako di e be narda jokolbe wobbe nyemina o do gorko
nana juminni sa
awa juminni nyamde do ko defata ko an wili sanne wuro yo misala suka be jokolbe non ko defete do ko an wili ana la
sito billahi rere
do on ko mamudo ko mina hebanin studio 80 yode moti
sambe se ko se wiama nege tabali hedu woni ko warta hakkiloma
usman nyal buli koro mun kayo nyandi di bamataake yo dun inde wuro manda ko woni tiagal ndedo inde usman nyal buli
non jati ndi ngendi e mayna ana wara kilometre ji debbe e joy ende won le commune nyambia cercle bafla be fa be dur enen fam ke dana fili dabo amere wuro nege tabali ke de ko wi musa be sidde be do faccita umar way gallo
wa nego ana ta janya
dum fulbe annino be nangude jomto gal kany en tafi ndi don jamdi fa pa quarter fiude e lami do nokuno dirtedo kuru bulun kara idum le bambuk de tafuno jamdi ndinde en dindi do do dakiji jeddi e ngadi honno jenaare be kokoyta lami do odo nokku dakiji di fu don kunkuji mu den keli kanko don sanki lami nokko anni do fa hokkendi don jenaare o yotti o tayi fu be e lawol dem fu be bi mo ndi do yo jenaare makko non o nanga ndemo nangi so mo dari famu hunce jamdi ndinde kunkuma ko heli demo dugi heddamo wulla o wi way kebiniki mum dem fu e dun joppi jandindi do wonno do dum wol sunu konno dira nege tabali yimbe wo anton de kebiti dana fu ngaran ngada duwaw bangi ndi don jamdi wakati ji duwaw to bela jaade
ko kensi sabati wo chaman keta
dun nabata e kabaru ji haro chaldi ko debbe en jeena ba hakuna daandeji banyagara fuddi le cagde yontere jabbina de sembe sew
Ousmane Nyaali Buli mbenn pik ngaydi yo sappo e go tortal ganna han timu le cagde ndudo mbenn lewru waruru ndu
amado kupana han hokkede ujinaaji debbe sefa idi bo na han hokkede ujinaaji nogay fiobe burbe forde do anakan ko kede ngenaari fa bedure den famu ande ko kedjar meden gondo to adama jikiba hebi en facci tam mar way gole alisisi
mamoud tembeli goto e kummi do wontube lenadi edo pide balo holitidi kon fa namu
Mamoudou Fab ƴewto yalla hono jam e de irhani wartirde hakkunde sukaaɓe jokkolɓe wonɓe ley région Pagnacara.
Savez bien que
oɗo andine nokku rafi ndenagu min gonde muɗum piiɗe balom tan wawi hawrintinde yimɓe ɓe pijiɗaɓe jalda ɓe birki semɓe calɗi si haala muɗum haltake hen iɗum hontodira yimɓe fou.
Kamɓe jiɗɓe bolon wonɓe ley région o ɗon ɓe tawa ɓe kolliti ɗum faabota sanne hono Iblissa ɗi hani lelirade hakkunde sukaaɓe jokkolɓe wonɓe toon.
Mi kawrtiɗole ñalawma hande o tawi haala si fou wala hen ɗum woni ko tewtete rafi ndenagu o min gonde muɗum ɓeɗo piiɗe waram latani sababu hontodirde men pase gaɗi ɗum yalla jaam kae gotuma ko ana hewte.
Miccitiɗe wi ɗiɗo immadaraji yo suudu mairi ndu wonde wadde ɗum kañƴe faabotoɓe wonɓe toon ɗum woni ko Adama Djigui Ba heɓini sijo tamani Pagnacara.
Sambe sek a jarama ɗo kadi ɗe kaba
Allah jaro mian o jaatiɗo kattene
sakiraɓe ɗo gonɗo ley malfi e manggal muɗum mi jewti on heɗade ɗi kabaruji. Wassalamu.